pesa na gari zuri. Ila hekima, busara, heshima na hisani.
Ananienzi hata kwenye ngumu hali. Tupanga gani hata kwa daga na ugali.
Oh, mashallah. Penzi la mama kwa mwanawe, tena la kipekee.
Tena dika baby, mkubebe mgongoni ulale.
Matatizo, day, day by day. Matatizo, haya komi.
Matatizo, day, day by day. Matatizo, haya komi.
Matatizo,
haya komi.